Selecta.
The God is killer.
Prince Tully Sykes.
Name Goom. Aba gamba la mamba. Nasaga sum. Kileta ushamba na chamba. Zoom. Nisha fungi ya mekanda. Na wapa boom. Chupa ya tequila na wakanda.
Bate 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 waye TDT. Wote ni wakamate mbaka TDT. Ni wapake makamate mile TDT. Wanifanye ni date niwe CCG.
Bate 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 waje TBT. Wote ni wakamate mbaka KBT. Iwapake mbaka mate nile tikiti. Wanifanye ni date niwe CCG. Wanga, 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 wanga. Umwendo wa wanga. Wanga, wanga, wanga. Twende, wanga.
Majini wananiogopa, amazing. Kondo olinkoni nageuka nyoka. Makuri manguri bebeni marepa marapa. Marapa batiri wanapata kiki wanatakata. Wakaze msuri, umdundo tawabaka. Fongo so mtu mzuri, chemsha bongo blaza kaka. Bongo flavor aduri, fongo ipaki singeri. Inawa stensi atari, chula shake wa pari. Ujanja mwingi mbere kiza muri na ngedereza. Hena kimbiza kimya kimya kerere atapiga wao. Chejiji na msaga sumu fongo ndo kabari ya. Rigi ngumu mtu mzima na wongoza kwa mabao. Timbwiri timbwiri ribom la piripiri, baringi spaga mtumbiri, mangatere panda mori. Timbwiri timbwiri ribom la piripiri, baringi spaga mtumbiri, mangatere panda mori.
Wanga, 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 umwendo wa wanga.
Ai, ai,
wanga, wanga,
uma uma,
wanga, ai, twende, wanga.
Kitambo njunga kwa sasa ni swaga zangu mi. Mademu wa watakidera wanataka. Kiseni na eka pendeza metupia. Kista misifa mependeza metupia. Etuende mise selecta baba. Uoge ako tumze baba. Maji ya shingo aroeshi kofia.